studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen e fulfulde dimen jogoni on bete altinere noga e jidi wuro avril hitande 2020 sakirabe hedi be jamwale e mon on yamde jena yottake boro boro ko dumara e lamu duansa usman nyal bulu kabaru yo gagne quantité bugi jande fi coronavirus ñande fu ñaw o buri hebuli sembe ley leydi me ende yimbe debbe e joyon woni be onangi aswere jabbene de wi dogotoro en yimbe mali yogabe ana kuli pati ñaw o beydara bude le lewru korkandu batte juldeji nafilaji e wi asko ma sikki tagol wodugol ñaw o wadi ciagal ko woteji lam o acci di ngade ton ngaji ujinaji jeegom baccuje ko bomarankobe noddirata ciogon hebete hitande fuule mali gulle decembre dagil kiltiri sigaso holi tiwide lam o ana hani wataninde hakkillo o golle yodi woni sembe kabaru jibdata ko bismillah mono hedata studio tamani arabo gol nyawu coronavirus ana wonde hebude sembe le mali himbe malle hemere e nayon woni be nyawu onangile cakite yontere yabine de e wi lam ko be docteur en dum watta himbe teme taton e chapande e jetton e jeno be nyawu covid 19 nangile leydi meden di noga e taton woni be accayi be onangi teme dere e sappo didon woni dadobe ille onati leydi meden di leni wonno ko OMS organisation mondiale de la santé darti e lam ko be leydi meden di kanye e dinan ko be daro e dar demu ben do sakugol lanugol nyaw ole lewru korokandu fabedore na fam keden alicise
le hakkune yimbe teme taton chapat jidde jeena be nyaw coronavirus o yaymule leedi malini hollitama wiide temdere debbe joyi hebi nyaw o chagal sapo e jeena lewru avril bettinu nyalaade golleji woteji turdi do wala joinde député so bibbe leendi ko heewi e mum fu ana wondi wiide wadugol wote ngati di lati sababu beedude yimbe nyawbe le leendi yogabe ka ana wondi sukula mawdo bangal beedude odo adadu le juldeji ko yimbe waddata le lewru korkan le communiquer ngadaado yontere bettinde fedde daranine challal adna mieteedo organisation mondiale de la santé nardi horebe politique fa yottade horebe dinaji ngottana buita no wawiri kawta yimbe le juldeji di sobe maba ngottude kawrte de OMS ana nardabe be teddina dabereji bamadi bangal sakare nyaw covid 19 di gotel mu woni yopude metre goto hakkunema e neddo batti doma ko dum woni fu ho conseil islamique mali holliti wiide yopude metre goto hakkunema e neddo ana tiidi le misideji di sabi dum yadata e shariaaji julde le misideji ko woni uddure bibbe leendi le galleji mu'en horajo leendi holliti wiide o jabanay o hakkille ciagal wote turdi do wara juinde député min baawa uddure bibbe leendi le galleji mu'en hadde be yaltude le galleji mabbe woni warde be yolbere dum woni kongol Ibrahim Boubacar Keita sapo e jena lewru avril bettinu
beydade rabugol nyaw coronavirus nyande fu buru holbinade le leydi meden di walde nyamobe dum woni noddirtende asko ma ana mili wadugol woteji di sabem bina dun e wi horbe mabbe wadugol woteji di jati wadide himbe mali cikkiti yalla nyaw o ana wodi le leydi meden di kede ko Abdoulou Habbo jakite gondo e fedde asko ma de wi Alice
wadugol election on lati sababu beydude himbe nyawbe covid 19 le leydi malini himbe ngotobe wawano teddinde dabereji bamadi mide kani no jondo suudu politik mali holliti wiide wadugol wote ngaji di lati sababu beydude adadu yimbe nyawbe covid 19 le leendi wadugol wote ngaji di sabi so yimbe ngoti holaade nyaw covid 19 so gouvernement leendi gollirino hakkille bantino woteji di min tajorino imadaraji di o wadi di fu teddinte dum fu dum no kanankobe min tajori kanankobe amembe inde mu halte nyande wotere tariku ngaji fay so dubi teme didi tagal hande wiete kambe hokki bibbe leendi wareede
hollitinde himɓe torra ñaw covid 19 ana wondi e wadde le mobilaji lumoɗo bamakoɗɗo ngo hakkillo union européenne dow gollidal fedde syndicat des transporteurs ɗum wonno walde doroboɓe mobilaji fuɗɗi yontere ƴaɓɓene lelli capital ngal fanda muɗum yalla raɓugol ñaw o ana ɓuyto ɓe jokkinan ɗi golleji ɓe collectivité les région ngaji ɗi du e wi kamɓe huncaninɓe ɗum hoore faɓidoreɗen fama keɗɗen alicise
le ñalawma hande o laaɓodirde ñaw coronavirus o farati mo ana mawni sanne le mobilaji naɓoji yimɓe le e wi kaalowo inde union européenne yimɓe ana wawi laaɓodirde ñaw o no yawiri so tawi dabereji ɓamaɗi teddinaka le wi makko fa hande yimɓe ana hani martinede kumpa bangal ñaw o nokkulto taxi ngaji e sotramangaji ɓamete barte ouvri ambassadeur union européenne mali ɓe jiɗi wadde balliggu le e golleji bangal sakkare ñaw coronavirus o mbiɗen dokka affiche ngaji yimɓe mbiɗen kasindini e gollidiɓɓe mbawɓe yottinde hakkillaji amen nga ko ɗum woni fu farati hedde ñaw o ana mawni sanne le sotramangaji fa yettade le taxi ngaji yimbel donno be dido moblaaji holliti wiide kanyu endu faiso e be gondi narde balligu kanan koobe ana faami hakkilaaji dilidi le odo golle amadou kone secrétaire administratif fed de syndicat association donno be moblaaji le mali tabere goto mo min jogani nyaw o hande woni teddinde tabereji kollitaade wiide ana wawi woddintinde nyaw yimbe gombe to mbibe nyaw o nyawtu ba hoobe mide narda be be bir fo caggal be pama wiide nyaw o anda balejo anda danejo nyaw o gonga kasendu o mo wondi warde yimbe le nangondirgol juude min baawi habure nyaw so dum bettike donnobe dido moblaaji wi ana narda kanan koobe balligu fabe keba gollirde e teddinde dabereji bamaadi bangal habude nyaw coronavirus le wi horebe feddene teddingol dido dabereji tay wala fu balligu mo be kebi juude kanan koobe ana wayi waddande be tiddala mawdo
kake temer joy chakotode nyaw coronavirus ndokama le chakite yonterende lam ko be kay de kake de jawdi mudum anawara e milioji sappo cfa kake lutilde juude ane mu pensayaaji kuroji chaldi fu chabu neji zel ngaji kany e masngaji don kuri ko kine ngol hokugol julaajo mawdo goto mo kay e wi mudum yo faafa bo lam o do sakugol nyaw covid 19 o hono himbe kani wadde fandento e nyaw coronavirus o don covid 19 hono ani jabu mudum ko studio tamani hebini on
Studio Tamani
naftorade mask du woni suddude hunoko mun e hinere mun ana jaa e laawi kollaade faan dendene e nyaaw coronavirus jonnon kaybe na sanne mask o tantan waawa renden kina beedene hen lotude juude mere den ndiyam e senorde wakkati fof e naftorade dihel hydroalcoolique kaybe na fa sanne mask o nde wota tan bawden naftorade dun o mo waawi rende ndu iwde leeruji tati so heewi fu leeruji nay so niere itta mask o kayben pad juude mere naatu e li makko ittrenamo no yaawiri ngattenamo e nokkurudo tun yuppete tawan jogi uddede Don don lotren juude meren ndiyam e senorde naftoreden di heledu hydroalcoolique bari jeggite fey jokkude e laawi kollaadi fa keben renade coronavirus din don goni wakkati fu lotren juude meren ndiyam e senorde sakko du so en garti iude le ngendi naftoreden di hel hydroalcoolique so ni tawi ndiyam battaki en so ren dilla nayren dojja ngaden fu e le nawde juude meden tagal majjun so neren pifo ren le mouchoir don don patte namo neddo kala mo gontan bangi modon ngaden ko foti metre goto hakkune meden
sakirabe ando so ngidi be drade famu di kabaroji fodo mba hibudo di do whatsapp numero 76 70 88 51 odo mba nuddu mere do numero via mo 37 321. Itande fu mali ana ittaton ngaji ujunaji jeegom baccuje ko bamran ko be noddirata cokon e wi golli decembre d'agriculture sigaso e wi horebe gollede de o golle ko yata himbe ujunaji jeeno gollata o le region sigaso chapande jeego e jetton le temedoro e mabbe fu yorewbe fu e tawede golleji nen tidallaji be collectivité wonde o golle don ko gollobe ni siti do mudun anni ko kejada amen gonto sigaso to noddirta do Christian Dakou hebini en do faccitango alicese
jeado no mbiyetero Mediterranee mayo cendo leede balebe kan leede tubakobe fa yottade funnange leede Asie Spirus Esculentus nodirtero kasen chokon e bamanan kore ana reme malido le gelle chapan jeddi e didi cercle sikasu e kajolo le wi horebe sudu demobe sikasu kollangal ana jogani darne mawnde le kebal region sikasu Sibiris Sanogo muino chokon horejo sudu demobe sikasu won jandeji yogaji kullunodi le wakati ngaji betidi wide tagal rimo pomme de terre chokon woni ngaro darne tatobari le cercle sikasu min mbawi wide adadu jawdi kebetendi le golle mako ona yotto million goto francs cfa dum holli ci tawide golle chokon ana jogi kebal mawdo ko dum tawafu golle chokon ana fewde ci dalaji mawdi hande holli ci wide Sibiri Sanogo ngal do kebal buuti ke sanni sabi golleji demangal andanaka wala fu jande ngadado pangal demangal angare kando gollirede anda mi andadu hoto mi mbawi sottude kebal demal amengal dum sabi so mi fuddi waytidde juude am demal chokon ana wawi bonnude gesede horabe suudu demal sikaso holliti wiide pamobe adibe ana hani jogonade hakkille golle demal chokon dum woni ko Christian Ismail Dakou hebani sijo tamani sikaso
sijo tamani yo pabal lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sakiraabe kabaruji gondi le region ngaji ben de le wattu gorkat be collectivité to gawato taggal latit alandiyam himbe gennedi ana gondi e wullitaade tajugol kuran ko timmata e beedugol to goji ngureji le cité askia o paki kosam ko wonno teme didi e nogay e joni fa teme nay kilo sukkar ko wonno malli hemere sappo yi hande fa teme dere debe maro kilo ko wonno malli hemere sappo yi hande teme dere e nogay litre essence hande ana sotte ton teme dere hemere bombar ko wonno ko chapande jago beedi do mudun yimɓe ngendidi ana darta e laamu koɓe banggal jaagu daro e dow darano kabaru o tiɗalla yallah omo ɓuyto ley ngendi masine watta fo courant ana taƴali jonte cakkiɗiɗe ɗen woni koɓe kolliti wiide e hooreɓe énergie mali nden ɓe kolliti wiide naywugol moteure ŋaji ɗi e ɓeydugol nawtoragol courant nde o wattu wulare saabi bini taƴugol courant ŋaji ɗi ko timmata farde tiɗalla muɗum heɓenede jogale yimɓe ngendidi kayi ana goni ley wembere cakkiraɓe hollitinde wiide ley lewru korkandu studio tamani wayliti hewƴoji muɗum kabaruji ɗi ko kadi kikiɗeji ɗi puɗɗan wattu 16h timma wattu 18h iwi 17h yaade 19h kabaruji ɗi beete ɗi kay waylitaki 8h yaade 9h15 sakkiraɓe miccitinde on wiide sini oɗon mbawi keddoɗon cuuɗi moɗon pati jalton kedde cuuɗi moɗon ɗum wawi wadde fa ndentoɗon e ñaw corona virus o kaɗon lañugol makko sakkiraɓe ɗo kaddudi kabaruji ka kedde heɗe yewtere nde ala parlode l'environnement ana wodi wassalam